Here's another one.
Here's another one.
Here's another one. Here's another one.
Majengo soko,
majengo soko,
majengo soko.
Touch sound,
touch
sound,
yeah.
Touch, touch.
Kabla sijatoka nishalala juu ya bati. Ita imenifunza jala ambakati. Mademu walisema kwa nanuka kimangati. Hot pot wiru mimsoso kimangati. Kahabu toka downtown sile. Mtaki toka jasho mtoto kiume na usile. Chemsha bongo kama nige jena big wile. Sogo pikolo tochi kisa mshale na upinde. Sana bisha hodi masijala. Nalipa kodi so fala. Wanakufa kwa ngozi na sigara. Mibado nime chill, mibado nime chill.
Bigo Zaki Master, baba yenu mina
panga. Bigo Zaki Master, Zaki Master.
Sina wasi wasi na ndomana unanono nime chill.
Bigo Zaki Master, izi Bigo Zaki Master.
Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha.
Sina mzuka, muda na utakuwa kuandika verse. Uwa na mzuka, muda mbao sina chance ya kuandika verse. Ombea enwe na mzuka, muda mwafaka kuandika verse. Mgogochi nafanya wana na dance. Wana nita baba Naimat, mbona rap sana. So amenfunga jela hip hop kwenye selwa kuchana. Shamba zuri la muziki, fake MCs, navy wavi. Buff patakatifu, wadundo lako lokita. Sana bisha hodi, masijala. Nalipa kodi so fala. Wanakufa kwa ngozi na sigara. Mibado nime chill, mibado nime chill.
Bigo Zaki Master, baba yenu mina panga.
Bigo Zaki Master, Zaki Master.
Sina wasi wasi na ndomana unanono nime chill.
Bigo Zaki Master, izi Bigo Zaki Master.
Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha.
Majengo soko,
majengo soko. If you wanna be me, I wanna be myself. And if you wanna be me, I wanna be myself. And if you wanna be me, I wanna be myself. And if you wanna be myself.
I wanna be me tena, I wanna be me aha. I wanna be me tena, I wanna be me aha. I wanna be me tena, I wanna be me aha. I wanna be me tena, I wanna be me.
Bigo Zaki Master, baba yenu mina panga.
Bigo Zaki Master, Zaki Master.
Sina wasi wasi na ndomana unanono nimechila.
Bigo Zaki Master, izi Bigo Zaki Master.
Hawani pimi tena, hawani pimi aha. Hawani pimi tena, hawani pimi aha. Hawani pimi tena.